siuanza na maombi of course. Sifa akosi, Yesu ndo boss. Na tukosi, tunajua sauce. Shetani machozi, machozi by force. Haya basi, na si lazima shasha. Wekuja church, kila Sunday ni basha. Hatuna haraka mzee, hatuna rush. Na hatuna pressure, hash baby hash.
Mbaya kabisa, nani ya kanisa. Nosababisha, nani ya nabisha. Atoto misa, antatanisha. By grace, we are here set in a deserve. Manze ni God, wange njifana bad. Isi papa ni word, na is blood. Guy, boy, bila God ingekuwa very bad. Yeah, oto zitoke, hakuna kutundura. Volume maintain, hakuna kupunguza. Kubo eka, ndio vitu napuuza. Usi my neighbor, hakuna kuunguza. Hakuna invoice, ngoji kualikwa. Kani kudansi ya gold, siogopi kuanikwa. Gospel tamu imepikwa, tukondit ni ndani, yeah. Utadhani
kila siku ni kirao, napiga devotion. Natambua mafuta, na sio lotion. Blessings and blessings, that's my portion. Na niko surrounded, approach with some caution. Tukona sting up, game game. Na tuko solo ka Daniel kwa denden. Atuna ukatun, Ben 10. Na tuko na power, na si Kenjen.
Chachisha, chachisha, bora ni style za kanisa.